Then how's I'm here to
talk? Yafundi Muka family. Yeah. Yo boys and I see. This King Charles is on.
Osa tuka kuti kwacha. Muka lilo kamba pali manzanu. Osa tuka kuti kwacha. Muka lilo kamba pali manzanu. Muike konzelu, ufake konzelu. Umoyo wanga si wako. Life yanga si yako. Umoyo wanga si wako.
Ni ambuye amalenga
business yeni chita
ambuye amalenga
kwa sababu nani chita
ambuye amalenga
usatanda we kulimana na ile
chifukwa ambuye ndiye mena nani lenga
usatunga kuti kwacha
ukalilo kamba pali manzanu
usatuko kuti kwacha
ukalilo kamba pali manzanu muike konzelu ufake konzelu umoyo wanga si wako life yanga si yako umoyo wanga si wako.
Every day mungo kamba ngani yanga nikapita ushe muli story yanga muna pesa moka pito okeve mukamba ine nilite na kuna chitu
usatunga kuti kwacha
ukalilo kamba pali manzanu
usatuko kuti kwacha
ukalilo kamba pali manzanu muike konzelu ufake konzelu umoyo wanga si wako life yanga si yako umoyo wanga si wako
usatunga kuti kwacha
ukalilo kamba pali manzanu
usatuko kuti kwacha
ukalilo kamba pali manzanu muike konzelu ufake konzelu umoyo wanga si wako life yanga si yako umoyo wanga si wako.
Hey, Brenda my baby Martinez P J-Mo real my brother not forget you.
Music at DenHowZambia.com.